I'm on a killing my shift. I'm a killing my shift. Oh yeah, I'm a killing my shift. I'm a killing my shift.
Namona gachumbani.
Oh chumbani.
Anaza makwandani.
Oh kwandani.
Oh yo mama na killing my shift. I'm a killing my shift. I'm a killing my shift. I'm a killing my shift.
Nyonga ndembe ndembe. Tuma kimengi ya mkenge. Nakimbiza mwenge. Kona naifini ya sekenge.
Ile mikidige segele. Tanata mfunga paka kengele. Akichuma tembele. Pira kati juwa ni makele.
Uyu mtoto anataka ye.
Ae anataka bia.
Nitampata ye.
Ae kwanza zingatia.
Uyu mama na kill my shift. I'm not killing my shift. Oh yeah, I'm not killing my shift. I'm not killing my shift.
Namona gachumbani.
Oh chumbani.
Anazama kwa ndani.
Oh kwa ndani.
Oh yo mama na killing my shift.
I'm not killing my shift.
I'm not killing my shift. I'm not killing my shift. I'm not killing my shift.
Toto nyuma kibinda koi. Achana ni misito boy. Yani wacha wanite toy. Alechino toy.
Makarama, skati tama. Hata waseme misha zoya. Mwambe mama, mina kufa. Tunde nika kuonyesha.
Toto nataka je.
Ae, nataka bia.
Nitakupata je.
Ae, kwanza zingatia.
Oh, yo mama, na kill my shift. I'm not killing my shift. Oh yeah, I'm not killing my shift. I'm not killing my shift.
Namona gachumbani.
Oh, chumbani.
Anazama kwa ndani.
Oh, kwa ndani.
Oh, yo mama, na kill my shift.
I'm
not killing my shift. I'm not killing my shift. I'm not killing my shift.
Mama, na kill my shift.
Dingy toes, cookie can't get out.